Mumigwa gwengolide motu ya gwenda abangeli antomwe ajesu igunjila munzi.
AdventMusicPlus.com.
Motu ya wenda abangeli antomwe ajesu igunjila munzi kunjina inzala nukuma malwazi kukoma na gulike munzi wesu muni kwa kwengolide motu ya wenda abangeli antomwe ajesu igunjila munzi kunjina inzala nukuma malwazi kukoma na gulike munzi wesu
guli munzi ngwe ganza munzi oyo ngu Jerusalema iba sante mova yova ambevo kabego guli munzi ngwe ganza munzi oyo ngu Jerusalema iba sante mova yova ambevo kabego
Motu ya wenda abangeli antomwe ajesu igunjila munzi kunjina inzala nukuma malwazi kukoma na gulike munzi wesu muni kwa kwengolide motu ya wenda abangeli antomwe ajesu igunjila munzi kunjina inzala nukuma malwazi kukoma na gulike munzi wesu
vubutu wa munzi tuu wa muyo mumangwalo chenda kutika sige kujelusalema vubutu wa munzi tuu sige kujelusalema kugalanga gagunka buji kugalanga gagunka mugupa dayanda mewo kalitegelenda kusiga kuya kugalanga gagunka buji kugalanga gagunka mugupa dayanda mewo kalitegelenda kusiga kuya
dayanda kumigwa kwengori dayanda wenda abangeli antomwe ajesu igunjila munzi
nayanda kabeba
inzala
nayanda kabeba
malwazi
kutulu kwa tata
na gulike
ajesu nayanda
kumi kwa kwengolide mwape ya wenda abangeli
kutulu kwa tata
ajesu
igunjila
munzi
Kutawe wa shimamambe, balo wa
munze
yanda